Ladies and gentlemen, Fresh Point Music, we in the building. For love, na matim ya kalambai. Young Chef, Bruno.
Turn him, raise the pandemic.
Bow Chef.
Kobe, Mr. What's up?
Don't mind waking it, you want my dance. Bagamba, that you ain't make us. Come on, if I stay in London. If I stay in number. Pili buka salim bekati. Nimuka vene filim bekepe. Picha abate tinde kefe. She telling me she single for the night. I so kondi nisi chila diti. Nyolo kupwa nidila difi. De mfakwa tine mfaka nimbusha. Gadelo tapulizi mwimbusha. Funate mwena mafuraidezi. Ama kelo shapes and sizes. Ite bofiti tinga silhouette. Ndi ofuma ilo so nitilulecha. Lelo nimfi kwako. Mushanga kuminwe chikapa. Ipopwe ya fuma kuibe. Kumfwa totosha mumatwi. Badi chine chini chisap. Twalana cheno kupwisha. Talk about tough decision. Mulunde ne findi diesel. Toma tuwe kini chimwe mwe dance. Bagamba tachiwe mekanshi. Come on if I stay fi London. If I stay fi number. Pili buka shale mbeke. Nimuka vene file mbeke pe. Picha abate tindeke fe. She telling me she single for the night. I party. Batumbange poshi nito tuwa lubiko. Lazi sana.
Kobe Mr. What's up? Leka tuambe kwe chalo chidifi. Mufi mfinda fompo kanichi. Shilalo mafita azifi. I'm addicted ibo kumonevi. Na chidiba kwa diva diviri. Chigelo mibiri shiviri. Kanye mbokoshi sokobo pukunya kwa tichifu kushi. Lukati lukati mwatimo yawe umukati mbukati ya mabonzo. Fali shumbo msana nge chingele ngele. Kwa watu kontamini nsele sela minido. Kupia mwana wewo because of fuhibi kile. Lelo tali landa po gigo. Just for the night inele kofi single uyu.
Chikarichi. Lechakolo mwena kama ni ufani.
Stele misi single for the night.
Let's go. Toma tuwe kini chimwe mwe dance. Bagamba tachiwe mekanshi. Come on if I stay fi London. If I stay fi number. Pili buka shale mbeke. Nimuka vene file mbeke pe. Picha abate tindeke fe. She telling me she single for the night. I party.
Batumbange
poshi nito tuwa lubiko. Let's go. Sana.